Kabondo k'abasomesa mu district ye Namisindwa kalagiddwa n'ate okuzza ssente za PDM zebagambibwa okutwala mu bukyamu. Abasomesa abasoba mu 5,000 abasuubirwa okuzza ssente zino kuliko bakulu b'amasomero, abamyuka baabwe, abayambi oba education assistants wamu ne ba senior education assistants. DC owa district ye Namisindwa agamba nti bano baavola amateeka ag'enteekateeka ya PDM wakati mu kuganyulwa mu nteekateeka eno ng'abakozi ba gavumenti. Ab'obuyinza bagamba nti abakozi ba gavumenti okwenyigira butereevu mu nsonga eno okuganyulwa mu za PDM akikontana n'amateeka wamu n'okulengeza ekigendererwa eky'enkizo ekya pulogulaamu eno egendereddemu eri abantu abateesobola. DC kaakano ayagala abantu bonna ssekinnoomu abaafuna ssente za PDM obukyamu bazizize n'amagoba gaazo ng'ennakusa omwezi 20 omwezi guno ogwa puli nga tezinnatuuka, oba si ekyo bakwasibwe poliisi.